what you would rather say. To carry most mothering sound. To carry
measure, bereft of pleasure, amassing treasure, why scrape and save? Why look so canny at every penny? You'll take no money within the grave. Landlords and gentry with all their plenty must still go empty where'er they're bound. So to my thinking, we'd best be drinking our glasses clinking and round on round.
Is somalia the sick then, if he no pain is a den a store? Is laid a hive near stair until sugar mesh it shanta, finlich a foil. Must he an a tear, duke nor e ho, near a pian lad fain void. Marshin da vish, neil part ni eschiena, na vega shiri, chair prabs on all.
King Solomon's glory, so famed in story, was far outshone by the lily's guise. But hard winds harden both field and garden, pleading for pardon, the lily dies. Life's but a bubble of toil and trouble, the feathered arrow once shot ne'er found. So lads and lasses, because life passes, come fill your glasses for another round.
Is some a leave, yes, a galilee schiava, giger buisker galachron. Solomon Kriana in Nahalaria, only Vershangava, Vahoni of Galo, O'Neill Satail, Shach Mashon and Guihe, and Slam Nasquil and Oslam than Hio, Marshin Davish and Neil Partnias Kriana, Navarashiri, Vahir Prabson all.
The huckster greedy, he blinds the needy, their straits unheeding, shouts money down. His special vices, his fancy prices, for a florin's value he'll charge a crown. With Humphrey Trammel, the scripture's camel, missed a needle's eye, and so came to ground. Why pine for riches, while still you've stitches to hold your britches up? Another round.
Hivi majuzi nilipita kule mazikani, niliona dada mrembo wa nyumbani na mali kupotea. Mwana mali gani njama kweli aendaye kwa maba? Mwana mali gani njama kweli aendaye kwa matisiko? Na kule aenda kuto kujua, amekuwa gendo mapenzi twajua yo e mama. Amekuwa gendo mapenzi twajua ya ya. Ayo wa majuzi nilipita kule masikani, niliona dada mrembo wa nyumbani na mali kupotea. Mwana mali gani jama kweli aendaye na maba? Mwana mali gani jama kweli aendaye kwa madisiko? Na kule aenda kuto kujua, amekuwa gendo mapenzi twayajua yo. Amekuwa gendo mapenzi twayajua yo. Yelele wolele ngoma, yelele ngoma, yelele ngoma, yelele yelele wolele ngoma, wolele ngoma, yelele ngoma, yelele yelele wolele mama, wolele ngoma, ayo ya yelele wolele mama, wolele ngoma. Kijana mwana mali we, kijana mwana mali we, kijana mwana mali we, kijana mwana mali we. Kijana mwana mali ye, aye ya yelelele wolele ngoma, yelele ngoma, aye ya yelelele wolele ngoma, yelele ngoma. Jamani ye, ngoma ya kwetu jamaa, ngoma ya kwetu kwani, ngoma sugu, ngoma miaka nenda rudi, chakacha, chakachua. I love Africa.
Preview.
Oh, tu chese. Jamani ya, koma ya kutu, koma sugu, waya, waya. Pekuwa mwana, pekuwa ngoma, pekuwa mwana. Oh, tu chese. Jamani ya. Jamania
preview.
Muti mutale sigo sigora. Kamba jalale, gute wachala, katinde kabofu mwana wola. Kabofu, mwana kabofu, ngoma kabofu, mwana kabofu. Kabofu, mwana kabofu, ngoma kwetu. Oti mutale, igo sigora. Kamba jalale, gute wachala. Wewe bwana, kabofu nini mama kabofu. Kabofu, lele kabofu, mwana lele kabofu, kabofu.
Preview.
Kabofu, lele kabofu, mwana kabofu. Jamani ye.
Thank you.